Yo, mazi. It's another time, bana. New le rapper true, mazi. Future, Kali, Wali, Mada, hey, beat, mazi. It's time to izike, bana. Like this. And this is straight out of check it. I'm a young G from Maua. You didn't know usha jua. Black, lakini maniga na trakusha nka jua. Wacha manzi on the wrong side, utapata kasha vua. I take my time kurime do na speed beat to pure. Sick rappers is a joke, chick vindo cure. Fresh kid on the block, yeah I'm a brand new one. Fuck shit, fuck fake friends, I'm getting some brand new ones. Nataka do, nataka fame, nataka some brand new cars. Nipata kejani usiku, nandika some brand new verse. Nipata kwa bank in the morning, na save some brand new cash. Nimeja rap kaupuzi, mwingine blank, kadash. Running kwenye streets za Maua kuran town do kazi. Na they say I floss on them beats, lazima make as I can. And I should do it when I can, lazima make as I can. Menyero temwa, wakinyanga na kei ya kwa kieni. Ngato nyi ke rap ke mdari ya bakaibu ompeni. Nda kuringa na punchline okaibu ya kautemi. Ntuere kuandika rap ite ya kande mweni. Nanto baka uavoiwa na uavoivu opuandea. Bate kuona vivoea na kwa kwa nende inya kwakea. Kaba kuendere maia tu, viva kuenda intunda. Viva kuenda ubanengere, vio kuenda bate kuavo. Rimwe imbi dhanku nyore nge kairuta nanga ukunda. Dwasi ya rap John Cena ambo mbao kurema uwa munda. Oni saithie mbake ure adhi mora mbele unkunda. Usintafute pengine buda eyo mawa wantirima. Wambasi ya tao kara yaka huku medenje luluma. Raps ya wana ntetuila na still nde underrated. What shit lakini varianda mniga I get underpaid. Unkorea na unkorea sina si karoko ndo. Na waberia baba hito nteto siya kwa siya kureera. Chukuki ngoja ni spit. I'm sorry ba kankweluka. Ba mami na upa kia loka. Mestare mero inkwandeka. Na umetenze mundene. Da siomia da sanuka. Da inde ligye kwa ningwa ote kandora da kandeka. Ke mero nakyo ke na moreoka ke koite nyasineka. Tedikere negativity ba da inde kangeta. Na andas iterium no ba ante meanga ikenama. Niteme amo unimeze men. Rappers last warning. Ngoro nende ikwa njiriria. Chikvinde warm up. Wambira waka na wana. Can't you see I'm a grown up? Can't you see me? See, okay, they say I frost on them beats. Lazima man, cause I can. And I should do it when I can. Lazima man, cause I can. Mask off, mask off, mask off. He got the mask off. Chikvibana. So meskia mazi. Kama ua. Ke ampala puta. See, expect mercy mazi. This is hip hop. Chick V.